the ultimate mix music master, DJ McCall.
Zinsanze nyo omusajja wange obuwasibu bwenge kandabye emmere zinsanze nyo omulungi nga gwe okusiba mu nguudo obango ntyaye si kigambo nnyo ekyo si kyamaanyi ndifuna omulala
Mwatu dali, obado utia Sikia magezi okuyombera mbantu Obango nyize, zenga kunyiziza Tugendeka, sosi mbala
DJ
Ancho bucha, webundaza Umsajo wange okuwasiwe mbudo
Emene leta, noria nekunyua Kati ntulao kwea garangolechi
Echandeta wano kufumbanga Emere jemfumba njagalolieko Obango kanyi kanedireyo Tuliengane mama anabanzirako
Echo siche ngamba njagalo fumbe Fumbila bana kulio koyombe Mama neda, oyombe lachi, emele fumba, sichageza lulala
Remember where you got it first. www.djericom.com